Black Market Records. Hey bro, story za kiwake mistaki. Kama una story za madou leta kati, kati. Hizo ndo zinanipaga happy, happy. Hizo ndo zinanipaga when mshenzi unakesha ukidiscuss. Story za madem wako na big nyash. Ukileta wezileta mina weka trash. Every time mina waza how na makeash. I got big feeling, big fish and big dripping. Big satchel, was man na pata vipi. Big shilling, so every time nigga go feezy. Weezy, snaga tendi to leo cheesy.
Zamado, umbeya umbeya piga chini leta mani bro. Hapa nipo kwa office staki ubi show. Every time nipo busy mina sakado. Oh, oh.
Money, 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 money. Leta story za money. Money, 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 money.
Spoken,
leta story za money.
Kama ufiki bei bukla wezi tingika. Shida shiko tebunda yo tuta inanithigitha. Mindo girimba manza fulu liza moyinga. Kitu na wakisha kika miwa na wakilisha. Saka yo kanji wacha kuka venye unajika. Atnaga story huku kwetu pesa ndo sila. Izi bitha kuzibeba labdo bebe pass. Kuize tutuli pesa zna tupele peleka. Ambia feds izi moshu fota federa. Spoken do jina kwa film miwa gando general. Red eye disease tuko zizi na zimetura. Tumasa hizi nkiwa busy ntaongeza
kusta. Story zambado umbeya umbeya piga chini leta money bro. Hapa nipo kwa office staki ubi show. Every time nipo busy mina sakado. Oh, oh.
Money, 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 money. Leta story za money. Money, 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 money. Leta story za money.
Black Market Records.
Nikipanda matutu mbona poa. Hata kasi pigi luku mbona poa. Nimetoa hingo mbona poa. Mbona poa. Mbona poa. Nikipanda matutu mbona poa. Hata kasi pigi luku mbona poa. Nimetoa hingo mbona poa. Mbona poa. Mbona poa. Hata ukiniona loko misijali. Kitu najali ni kuchill na washikaji. Tunakula ganja tunagonga na manyagi. Wewe si Mungu endelea kunijaji. Kuna watu unajua wanaboa. Unampangoma mambo ya nachukulia poa. Kipita na mabling wanaanza kukohoa. Nkiwapa hayo wataki kawa nasubiri ndoa. Mbona poa tokinyona kwa soko. Sipigi luku na bado napigia mafoto. Sinanga pesa na bado nagiza keroro. Nashua uongo mana sipendagi makero. Nikipanda matutu mbona poa. Hata kasi pigi luku mbona poa. Nimetoa hingo mbona poa. Mbona poa. Mbona poa. Nikipanda matutu mbona poa. Hata kasi pigi luku mbona poa. Nimetoa hingo mbona poa. Mbona poa. Mbona poa.
Bila dready bado mtani meloka. Holds a lecture. Nimekuja kukolekt hizo blood bila pressure. Sit down skiza. Kick na baseline. Chunga line ukicross ni deadline. Ni usaligenya. Few walipenya. Jufuse ili screw wakabloka. Denga joni yako mtame leta foma kukwede. Lewi backseat mall. Leta mzinga mwekze. Tumalo tuende. Bogi imezima. Kila mtu na unenge. Walikula grade nzima. Nimekuja kukolekt hizo blood bila pressure.
Nikipanda matutu mbona poa. Hata kasi pigi luku mbona poa. Nimetoa hingo mbona poa. Mbona poa. Mbona poa. Nikipanda matutu mbona poa. Hata kasi pigi luku mbona poa. Nimetoa hingo mbona poa. Mbona poa. Mbona poa.
Hey, yo, clamor. This beat.
Who waka bad? Who waka mbaya? Veterans, veterans.
Black Market Records.
Black Queen.
The game dem. Nasikia wewe ndio queen.
Yes, ndo mimi bro, unataka nini?
Dakika kama mbwezi, si uchantu na mimi.
Uko sipoteze time, jua mambo mengi mjini.
za skin dem dizenweni mrembo ka mizi side na tuende ghetto.
Hivi uko sure utawezana au unataka kunichocha we kijana? Mana hauna luku hauna dough tani bamba. Hauna luku hauna dough tani bamba. Usio mbaba so be show tani bamba. Utani bamba. Utani bamba. Bro, hauko fresh uki sex huna tested. Unaonekana uko tired una stressy. Kitaka wig ninajua huto make it. So please baby boy please don't stress me.
Chicken mekude kimpasu umeni madan kitrai kukulinki. Waya unakata pako za kikiki. Manyuti kitaka unapenda joku post hiyo asina kiraka.
Wai acha usumbufu kwanza hauna look. Wamna kitu umebeba chini zaidi ya mambupu.
Ukuni digi niko physically fit. Natesa joa mama mabitu zile big see you zip.
Hauna luku hauna dough tani bamba. Hauna luku hauna dough tani bamba. Usio mbaba so be show tani bamba. Utani bamba. Utani bamba. Hauna luku hauna dough tani bamba. Hauna luku hauna dough tani bamba. Usio mbaba so be show tani bamba. Utani bamba. Utani bamba.
Mtoto umete bila maziwa weziliwa unadai joa baba uoni vile mnauliwa. Bado sanifiwa ndani uko indoors. Leo kwa V8 kesho uko kwa Renji. Na nyima boe mna farm sakedo. Bila maziwa hiyo panty wezi drop. Upige luku na ujue kuperform. Ukimblend unatoka kwenye form.
Hauna luku hauna dough tani bamba. Hauna luku hauna dough tani bamba. Usio mbaba so be show tani bamba. Utani bamba. Utani bamba. Hauna luku hauna dough tani bamba. Hauna luku hauna dough tani bamba. Usio mbaba so be show tani bamba. Utani bamba. Utani bamba.
Yeah.
Black Market Records.
Dio Morang.
Gang gang.
Yeah. Ah. Lip biting.
Yeah.
Scrubbing.
Yeah.
He's only my turn ons. Hair pulling. Hand guiding.
Yeah.
He's only my turn ons.
Turn on.
Turn ons.
Turn on.
He's only my turn ons.
Yeah.
Turn ons.
Turn
on. He's only my turn ons.
Turn on.
Turn ons. He's only my turn-ons.
Yeah,
turn-ons. Yeah, he's only my turn-ons.
Adeni teke deme rapa moja hapa Kenya na ni mkule na ni post video Instagram. Adeni omoke ni bebange magushodo wangu backseat. Kitia nyuma kwa limousine. Madeli call, haka ni show. Alini cheki front page na Kardashian kwa magazine. Ah, kissing me, teasing me. My love bite, zita msha nini. Siri ni, usike didhi. Nikudare dare wishi na mimi. Tumbili, nasema fo. My fornication wali fail
siyari. He's only my turn ons.
Turn on.
He's only my turn ons.
Turn on.
He's only my turn ons.
Turn on.
He's only my turn ons. Turn on. He's only my turn ons.
Not now, not then, not never. Siyezi kubali kuteswa na weather. But of the same feather flock together. Siyezi kubali kucheza na wera. Kuna kimwere njege na kimbegege. Punguza kierere nikekonu na nyege. Ka uko ndede alafu niko veve. Apa seti nini ni ukuje ni kuzeze. The beast ima turn off niko na mpango. Ungaju ya majo niko na matano. Jongi kuji handle kutoka kitambo. Nonanga tu wapoa hivi na ingiza swalo.
Turn on.
Turn on.
Turn on.
Turn on.
My turn on.
Turn on.
He's only my turn on.
Turn on.
He's only my turn on.
Etty, etty.
Turn on. He's only my turn on.
Buda nono na bonga ufala. Akili mestaki naonekana tu kujala. Buda nona unachocho sana na kitu ndakufanya babake hujawahi fanywa. Mini demu ila nakuona kama mimi. Labda kwa wengine ila kwangu mimi hudindi. Nona una losti so ni kupigishe pindi. Toto mturia basi ngubatie pipi. Nina cash, nina fame, mindo big rapper. Kuna daga, kuna fish, mindo big papa. Una sai kwamba, unataka rapper. Aya njoo hapo ni show kitu nataka fanya.
Turn ons.
Turn
on. Turn on. Turn on. Turn on.
Turn
ons.
Turn on.
He's only my turn ons.
Turn on.
Turn ons.
Turn on.
He's Hizo ni matanons. Tanons. Hizo ni matanons.
Black Market Records.
Hey, yo, Clama. This Billy.
Yeah.
Aye.
Domo Ram.
No record.
Yeah. Jule ni ngumu, kanero kila yut ni mkora. Ni mkora, ni mkora, ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola.
Madola, madola, madola.
Benjamin McCracken, sikizi wanebia mama mboga. Mama mboga, mama mboga, mama mboga. Bora ni pake, ukiwa na biz, buda hola. Hola ya mi, hola ya mi, hola ya mi.
Kila kitu mnaweka bei juju. Au mnataka situ kule mapu. Mnachukia venye tunasema true. Mnajifanya hamsiki, oh, inaongea na yuyu. Mnakata stima kila sasa. Tutapigia jemboka tuna hata. Karao bila kosa na kudaka. Kupitia suwe kiklani mzea na guraba. Mapolitician wanazidi kuomoka. Maraia wanazidi tu kuchoka. Even sembe pia tufiki hata kota. That's why my youth wote wamekua wakora.
Manero kila youth ni mkora. Ni mkora, ni mkora, ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola.
Madola, madola.
Benjamin McCracken, sikizi wanebia mama mboga. Mama mboga, mama mboga, mama mboga. Bora ni pake, ukiwa ni please, buda hola. Hola ya mi, hola ya mi, hola ya mi. Nafanya wash wash lakini woo ni shanguo. Maisha posh posh, posh kaina ufunguo. Hakuna portal kwa barabari, don't know. I know I'm hot, jidimi yako neza muanua. Ni odi wa Murang'a tena bro akiwa lie. Na woo ni tandovu kila sanki wa high. Juni lipiga kovu freestyle wakani hype. Na wana njoke lichora tatu yangu kwa thai. Ni ngumu, kanero kila youth ni mkora. Ni mkora, ni mkora, ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola.
Madola, madola, madola.
Benjamin McCracken, sikizi wanebia mama mboga. Mama mboga, mama mboga, mama mboga. Bora ni pake, ukiwa na biz, buda hola. Hola ya mi, hola ya mi, hola ya mi. Jule ni ngumu, kanero kila youth ni mkora. Ni mkora, ni mkora, ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola.
Madola, madola, madola.
Benjamin McCracken, sikizi wanebia mama mboga. Mama mboga, mama mboga, mama mboga. Bora ni pake, ukiwa na biz, buda hola. Hola ya mi, hola ya mi, hola ya mi.
Maddox, ah, genge la Bundox.
Sage baby.
Willi, 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 anataka mili, mili, mili. Hakulange nizi, nizi, nizi. Nasio chocha, nasio chocha. Willi, 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 anataka mili, mili, mili. Hakulange nizi, nizi, nizi. Nasio chocha, nasio chocha.
Na ito lili, ametoka mili. Kana penda nizi, nja tufike hili. Hebu kwanza dili, basi we kunyo mili. Tot mili mili, zifike hadi mili. Zifike hadi saba, kusababisha kachore hadi saba. Kidogo kidogo harakisha. Kwanza nja tupike saba. Kana haraka, kama ya makanga.
Mili, mili, mili. Anataka mili, mili, mili. Hakulange nizi, nizi, nizi. Nasio chocha, nasio chocha. Willi, willi, willi. Anataka mili, mili, mili. Hakulange nizi, nizi, nizi. Nasio chocha, nasio chocha.
Willi, willi, willi. Unanitaka mimi, mimi, mimi. Vuko shua uko fiti, fiti, fiti. Nakuja ghetto speedy, bidi, bidi. Utaka kuni di. Willi, nitakupa style zake Angelina Jolie. Nikikupea ufanye poa, misi tagi story. Suna juaga nyama mindo na jeza.
Mili, mili, mili. Anataka mili, mili, mili. Hakulange nizi, nizi, nizi. Nasio chocha, nasio chocha. Mili, mili, mili. Anataka mili, mili, mili. Hakulange nizi, nizi, nizi. Nasio chocha, nasio chocha.
Aiko, tumanauli na komanza katoke.
akitaka pesa matumizi Kongo K. Sezi kufa na wadu, lazima ntajichua. Nilivyo kapania na mkongo takapakia kifo cha mende ama mbuzi kagoma. Ntakapeleka moto na maji kataitama. Vile najijua mini mdudu wa shawasha, ntampelekea moto kote anapowasha.
Anataka mili, mili, mili. Hakulange lizi, lizi, lizi. Nasio chocha, nasio chocha. Wili, wili, wili. Anataka mili, mili, mili. Hakulange lizi, lizi, lizi. Nasio chocha, nasio chocha.
Black Market Records.
Black Market Records.
Whoa. Whoa. Black kichu kimeja, hey, kichu kimeja, kichu kimeja, hey, kichu kimeja, hey, 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 kichu kimeja, mapenzi pesa stare, kichu kimeja, shida madeni tele, kichu kimeja, mapenzi pesa stare, kichu kimeja, shida madeni tele, kichu kimeja. Kichwa kimejaa, kichwa kimejaa mastresi mujinga mpaka na waza nitapona lini. Nishatumiaga maganja mashada majaba lakini akiponi kwa nini. Nilienda kwa dokta nilichambulia sindano panado madawa kwa nini. Hata nikitry ile kumeditate ndo kwanza mawazo najipiga pini. Kichwa ina waza mapenzi kutrendi wikendi na bado sijalipa madeni. Na waza marafiki mawaki masichi na bado na deni endelea kuspend. Hakuna hata space imebaki, hata kwa mfuko sina thati. Rafiki naye kutumia taki, kichwa bado inadai niendelee kupati. Kichwa kimejaa, hey, kichwa kimejaa, kichwa kimejaa, hey, kichwa kimejaa, hey, 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 kichwa kimejaa. Mapenzi pesa stare, kichwa kimejaa, shida madeni tele, kichwa kimejaa. Mapenzi pesa stare, kichwa kimejaa, shida madeni tele, kichwa kimejaa, kichwa kimejaa, kichwa kimejaa. Sasa mwenye nyumba kamvuruga kili, kashantia stress kumkwepa siwezi. Apo na baby kashani wakia mida ya saa tisa, nataka mapenzi. Kuna kiwanja ninunua laki huu mwaka wa sita, sijenza ujenzi. Kila nakupita mimi nadaiwa, oh my god this is crazy. Mbona kila mechi nacheza fresh, lakini maisha naniweka benchi. Hali nilionayo kwa sasa hivi ni sawa na mchaga na sawa uchenshi. Hakuna hata space imebaki, hata kwa mfuko sina thati. Rafiki naye kutumia taki, kichwa bado inadai niendelee kupati. Kichwa kimejaa, kichwa kimejaa, kichwa kimejaa, hey, kichwa kimejaa, hey, 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 kichwa kimejaa. Mapenzi pesa stare, kichwa kimejaa, shida madeni tele, kichwa kimejaa. Mapenzi pesa stare, kichwa kimejaa, shida madeni tele, kichwa kimejaa, kichwa kimejaa, kichwa kimejaa.
Black Market Records.
It's Black Queen. Black Queen. Level up, level up, level up, level up, level up, level up, yeah, level up, level up, level up, level up, level up, level up,
level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up,
Walizani ni to stop. Wana shangaa kunikuta on top, on top. Sikumesa pwala siku lose hope. Nilikuwa galone say niguse ukutane na trope. Nilianza hustle 60 nipple street. Smoke weed with the pain inside of me. Na waza siku gani takuwa proud of me. Likuwa dream la now ushakuwa real. Tonight napanua wigo. Stack utani kwenye hela hapo baba wigo. Toto mtanki data naweza uza figo. Undo evo spina tambe like migo migo.
Level up, level up, level up, level up, level up, level up, yeah. Level up, level up, level up, level up, level up, level up,
level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up, Suspect losing like a Mac Muga. My mama pray me with the big Buddhas. Rise from the street that we calling sugar. Don't play with me, tauge uza punga. Vitu viko fast, yani speed speed. Tusha uza sana izo CDs. Napendwa na wakubwa mpaka kitties. Stream za kutosha so now ni wangwa kuchill. Big shout out to the BMR. I'm a footballer, they a VAR. We run the city and we split the fire. We fly together so we go higher and higher. Level up, level up, level up. Level up, level up, level up. Yeah, level up, level up, level up. Level up, level up, level up.
Level up, level up, level up. Level up, level up, level up.
Level up, level up, level up. Level up, level up, level up.
Black Market Records. Black Market Records.
Black Queen.
Sage Baby.
Huyu jamaa. 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 Huyu jamaa.
Huyu jamaa ni maarufu sana. Dunia ni kote anajulikana. Yes, anapendwa na wasichana. Hana miguu lakini anasimama. Hey, huyu jamaa ni jemedari. Anasimama wima kama askari. Hey, anapenda sukari. Mwili mdogo lakini ni hatari. Huyu jamaa bana na washikaji zake. Wako wawili na ndio ndugu zake. Akiwa juu anakuwa chini yake. Na kama hana kazi basi analala zake. Huyu jamaa haonekani mbele za watu. Anakaa mfichoni kama lichatu. Huwapenda givi atu. Mara nyingi ye utamkuta peku.
Huyu jamaa. 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 Huyu jamaa.
Jamaa habongi, anapita kwenye mlango na hagongi. Jamaa havungi, anafujo sana akiwa tungi. Ile jamaa ni very smart, haonekani ovyo ovyo. Mpaka awe na appetite. Kweli jamaa ni kamzozo. Huyu jamaa bana ni mpole sana. Ila ni mwepeso kureact. Na anapenda manyama nyama. Ila suza kwenye mishkaki. We, nyama kiukwele nazingua. Ikifika asubuhi analilia kitumbua. Oh, jamaa anasumbua. Anajona mtoto wakati ameshakuwa.
Huyu jamaa. 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 Huyu jamaa.
Sage Baby.
Hey, yo, Clama. This Billy.
It's Black.
Black Market Records.
Msulize why nampenda sana. Kuna kitu nampa inamtekenya. Msulize why ananipenda sana. Kuna kitu nampa inamtekenya.
Ina,
ina,
inamtekenya.
Ina, ina,
inamtekenya.
Ina, ina,
inamtekenya.
Ina, ina,
inamtekenya.
Nishike kwa hapa, kwa pale, kwa hapa. Kila nikikona na isituni na washwa. Kudadaki kama ni mtego nimenaswa. Aki sultani niko real na apwa. Unawekaga nini mbona tam kandim. Tukimalizaga ndozi na nipanda steam. Nikitry niku ache nisi napata wazim. Aki wendo narifanya mileo napenda gym. Kila place utaenda kufata. Kuna kitu wewe uko na yo minataka. Inayo nifanya every time nina data. Bondi gali kama vile litenga na gata.
Ina, ina,
inamtekenya.
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 najua huna ndinga huna dola na kama ni tatu nita kuchora mina taka tango siyo dola niki kukosa ntaugua bipolar tupigeza chuga yetu yetu na kesho ni kutambulishe kwetu usherati ulinizidi wa ujutu na leo ni mokoka na mpokea wana yesu ila pesa nita enda nita kufata kuna kitu wewe uko na yo minataka inayo nifanya every time nina data bondi gali kama vile litenga na gata msulize why nampenda sana kuna kitu nampa inamtekenya msulize why ananipenda sana kuna kitu nampa inamtekenya
ina
ina
inamtekenya
ina ina
inamtekenya
ina ina
inamtekenya
ina ina
inamtekenya
ina ina
inamtekenya
ina ina
inamtekenya
ina ina
inamtekenya
ina ina